Am Leer.
I wait. I wonder how you love me without cost, man away. I remember how you found me in a big mess. You led me to your love, to your love. You led me to your love, to your love. Mimi Yesu nakupenda, nakupenda. Ulinipenda kwanza. Na mimi Yesu nakupenda, nakupenda. Ulinipenda kwanza. Na mimi Yesu nakupenda, nakupenda. Ulinipenda kwanza. Yeah, yeah. Niyo kaba wavuga, hata moyo hausemi. Macho yangu yangesema, you led me to your love, to your love. You led me to your love, to your love. Na mimi Yesu nakupenda, nakupenda. Ulinipenda kwanza. Na mimi Yesu nakupenda, nakupenda. Ulinipenda kwanza. Na mimi Yesu nakupenda, nakupenda. Ulinipenda kwanza.